Hello.
Nipe karanga mbichi.
As you know.
Baby,
as you know, wanama.
Oh yeah.
Message.
Wa wanapenda kuku, wanapenda baga. Mistaki chochote baby, nataka karanga. Lete taza buku, zitandosha sana. Utundu tundu njaze mchuzi, tunongeshe mboga. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. Say baby,
nishakumbusha makataji na makopa. Ama nise, mikuwa kolofa. Nikiwa sina kitu minitaenda kukopa. Mezi mezidi sana izilaizi. Utanifanya minitadai. Nipite peku peku mitani kama crazy. Watani cheka, yeah.